for Mayday.
Usinishoot, sina bulletproof ya moyo. Mimi kuomba hili la mikwako si mchoyo. Mengineo tutakabiliana nayo. Sindwele ya lopita sini sasa na ya jayo. Unconditionally I love you, internationally I take you. Juu ya kilele cha utamu, wapige makelele situkishika hatamu. Nikiwa nawe maisha matamu. Ni kweli kwamba jomi na mabinti down. But baby you taking over above them. When I shine, you shine, we shine. Together, sip some, pop some. When I fly, we fly. Together, forever, forever. Penda tena tukia chana. Muda ni kitu muhimu sana. Sisemu siwasikilize wana. Msikilize mama, jisikilize pia. Sauti yako yandani nini nachokombea. Tusishikwa maigizo bali uwalisea. Harusi likuwa bomba mwisho wa kusimulia. Tutengeneze hadithi nzuri wa kisimulia. Yani toka ile siku na kungoa. Kila siku ni siku yetu ya ndoa. Na kuvua na kuvisha deli na kuoa. Kila usiku ni honeymoon, me and my honeymoon. Atuna shuli ndogo penzini. Chop my money, chop chop my money honey. Usipo zila wea zile nani. Uzuri we misiku hongi na kutunza. Lifestyle flani madogo watajifunza. Marafiki waishie mtani. Mambo yetu ya mapenzi tuunge chumbani. Wapige makelele situkishika hatamu. Nikiwa nawe maisha matamu. Ni kweli kwamba jomi na mabinti damu. But baby you taking over above them. When I shine, you shine, we shine. Together, sip some, pop some. When I fly, we fly. Together, forever, forever.